kabwa, kabwa,
kabwa ela ila. Tibuta magicali kube ngoma nekuba. I live in your missan fix on magina. Napona pomutanti nation. Ayo okre. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Birundi veni na chicho ya gala mseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Zena la ila nino kuliobu la mubwenseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Birundi veni na chicho ya gala mseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Zena la ila nino kuliobu la mubwenseno. Kwa tampo lampo la tena weto nkutula. Osense lampo lampo la chibuka tombutula. Baza jebo wabakuza la bambi bamukisa. Laba nowe chitunula na weno nilila. Iwelo la viu antilo river nilo dlurai. Leka victoli yankufumbile mchai. You're better than all of those girls you are like. Wetu nulile gwala baba kufana na choka you girl. Dandu dama wanga guna guna you girl. Sila wanga ya kusinga popo you girl. Holy wanja ulo you girl. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Birundi veni na chicho ya gala mseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Zena la ila nino kuliobu la mubwenseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Birundi veni na chicho ya gala mseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Zena la ila nino kuliobu la mubwenseno. Tula tula wakati yao tunulilebiana. Goloko kamangu wago wefu nilechana. Hasuma kila bichono kulu na kurebiana. Mulengele olifala. Pama kanu with dancing, nina mukumana I give you go with dancing. Are you up there? Now I can with dancing. Santa Dele what? Kone mukoku dancing. I will love you until the river Nile do dry. Let a victory and kufumbile mchai. You're better than all of those girls you are like. Wait to know lile gwala baba kufana na. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Birundi veni na chicho ya gala mseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Zena la ila nino kuliobu la mubwenseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Birundi veni na chicho ya gala mseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Zena la ila nino kuliobu la mubwenseno.
Kabwa, kabwa,
kabwa ya laila. Tibuta magicali kube ngoma nekuba. I live in you, miss and fix on magina. Napo mutanti nation. Ayo okre.